Download kupitia pdjtv.com.
DJ Shati Mahela.
We Shati. Where's up OG? Historia pidi kazayu pidi pidi mshens baba kamkana zamani anuni atekesh kashabaka mama mtoni oni. Demondi ajafanywa kitu, minabisha na kata. 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 Sikia, sikia. Limeshinda tunzo, limepewa kwa mchongo, anapumulia kwa mgongo. Kunya ishi, chepai, kuba babake. Sikia sasa nwadisie, kilicho mkuta mondi kwa pididi. Hawezi kusema, mchisi kari wafuta, kusema kauna nomu, oni. Demondi ajafanywa kitu, minabisha na kata. 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 Sit down yangu Vikindo brandi, brandi. Tazama noma Nadangwa shifaina. Bas, bas.
Shady on the mix.
Hey, yo, Shady on the mix.